kulmamay hay oo heer degmey hay waan ma ilaan qadar gaysay qodob yaan ku weynay oo yaan ku weynay walaal waxaaba la ka hadlay number 2 maarna sidii limo hooji fadi abniga geeka magaalada bay dhaw maarna ka taamaayta sidii limo hooji lahay number 3 roobkan oo hada qowdahay oo maarna qasaaraha badan jeesidahay oo dhinaca baadiyaha oo dad badan maarna goolshay bi galeen dad badan maarna oo maarna geeka beer oo hata sidii lambahnay wili maarna hayna biyaha badan dartiyo marka dhabi ku qoy sidii maarna lanka gurmada fadi iyo qodobka lamaadahay iyo qosdaad oo hay ingli kordhi wacay gelinta bulshada oo magaalada beelo ku nool iyo hareerasha ingli kordhi sidees qodob yaan ku muhiimsanaan
ee mudane gudoomiye qodobadan kuwada hadaleen iyo sirakili tu benefitiya islaasta sidii tar galiyan lamaadayaan dhaqan galay
ha insha Allah amniga may buu amniga balansuri may buu ciidanka booliska ciidanka daraawishta ciidanka hoggaanka Soomaaliya walaalaha amniga Soomaaliya maamul gobolka degmay bamiin maalan suruunin may boowal badanna may boo horeyna lween suubi wal badan kale may boo may boo suubi doona insha Allah roob kadda yoona dibka iyo qasaaraha jeesin haano badan la rajeeyay banafasho in may la ka maana qasaaraha badan dhinaca beeraha iyo dhinaca dadka shacabka baadiyaha degnaayo in jeesan la kiyaaba marka taas insha Allah hobo insha Allah gurmadsay qaabkii lanka gurmada fadiyana insha Allah qorsheey doona arimaha bulshada may boorto abaabuli badan oo ma jira degmada beer lagu soo beejin dhinaca shacabka ah yaan insha Allah way sii doona insha Allah may hooji doona insha Allah
dadka deegaanada hoos qoyan bay dhaw dadka ta ku jira ma islaatay gudoomiye wa hanu halis miyamse
dad badan jareen qaar ta maarna ciyaal qaadi jareen qaar ma dadka misoo been maarna guudki oo maarna dadka baadiyaha masjid ka sanaynta guud badan bi gali mark may la kiyaa roobku hadii si badal si dirbi badan ko kale oo roobka si korar may la kiyaa in hata beeri safalan in banay maarna hata awaar iyo walban may boo hadhiyan la kiyaa maadaama haani oo in kaysanayna bi oo galan haani maarna hadal abuur maarna sifalata in iyo nin ban la kiyaa biyo dartiyo in may la kiyaa maarna awaar iyo walban la kiyaa laakiin insha Allah ma rajayn in Ilaahay maarna dadka maarna samtay biyo rajayn insha Allah.